ntate ha se trepe ke pina tsa ko kase e fo texa tla nkime tsa karase kopo nthekele diphiri tsa malase tsepedinyana ke tle ke ntshe babalase ao tshomi ho monate tshomi ho monate tshomi ho monate ao tshomi ho monate ha se trepe ke pina tsa ko kase e fo texa tla nkime tsa karase kopo nthekele diphiri tsa malase tsepedinyana di tle ke ntshe babalase ao tshomi ho monate
kokota le piano angazi
ubani
respectable
ubani
hoyza hoyza amandu mabori amandu mabori amandu mabori hoyza hoyza amandu mabori amandu mabori amandu mabori maphorisa ngisize ngikhuluma iqiniso iyo lengo siyafu hoyza hoyza amandu mabori amandu mabori